gondi yamde joy yabbare ke mintaji chapande tati kibaruji modo dodande studio kalangu min Omar Hamad jangantondi domasinaji Mustafa Ayuba nani ko e macci annani tigge habaruji mede hande haltana na do sukabe rewbe tikkinkini be e buytugol basi ko wonji tagol bakaji wonno wadde do en der leddi mede Niger gollal indi tirangal fada sukabe rewbe wadama sappo lewru mars jappido gam hebande o fi mosola ONG murnal yara watti dande ko tawe sukabe rewbe e rewbe tawrabe laru region e wattude du e kunta do sigila yaadu yeso commune on yewtere meden pinira hande en jaatana nan nanen binta bi region zender gonda na wada gollal basol kaaje seddu dedun e sonnude kori jamirte ma yerno kalino de der ko e kibaruji meden sappo marsa jappido non do der leddi meden Niger gallu nyameto sudu fina tawa leddi France mo Niger batugom wadama indi tirado fada sukalo ndewi kolati baddal mun woni fi wonji tagol wa bakaji dum du tawa kana e halde basi ko wonji tagol bakaji wona wadda yade to rewbe e hebande o fi mosala tampore malika ardido o sigila biteda fada ko sukabe rewbe nani ko wi Alista Zitir Ahmed
la fada ite fada sigila mu o jojjinama wakati fedde dental leddi Afrique hawri sukabe rewbe Afrique sukabe worbe no gada fada mubbe fada sukabe rewbe oni ko ardini woni firtude ko e bannira e mabbe sukabe rewbe e soddude en an chaka mabbe hannem mi kali filla wonji tagol bakaje e sador maji didu waddanta himbe do leddi Niger men ciewtini ke men kali do sador maji di rewbe surbabe gonno gi'a dalila wonji tagol bakaji gul der batu jodo haale amen men ciewtinike no wade ko mosola majjum hebo wondiraabe amen no tawa der irduruugo denne men daran ko wodi ko be gadi men nyemmina der kawriide faada amen du men kali filla golle hilnyere biddam bonda ko ko rewbe gonano gadane nyaloma fuudu demen kawri e ko men kala dum
on aborde vraiment les thématiques des journées
bawdi no godi to enen der leddi meden Niger sane fudule wakati ngulu e der dungu buri gam durwi diddo e ngatol bodi di wadi ko groupement shukuran mo departement belle yara kebi wadde safare bodi alama neban ko wujete madame Saley Maria Isaka mawdo groupement be rewbe nani ko famtin Zainabu Addu illu belle yara
yi kandise sobal safaryan kan yi ne
ebe gaddana mi safare boydi bujeteedam e balli dey min anda ko dum wadirti dum wadi min tini wadango koy amin safare boydi safunde la vie benno e ha ko milihi e guru lemuje mawde kanji kawro dirti jongi der fayande to dum kan ne do hawro dirta fiyadan fawoda sai toppa nebban jongirteedan dan sedda dey ne do hanti juude mun kay wawta nyamir e majji sai de loti de fala de ni mi do yaha batuji mi yara tadam mi do sonna dan lasogi didi woygu hermi do wakati dungu kam en pudi wadde dam gam wakati won dum wodi boydi sanni
dum do be kay dia wati no so bare go fo
ONG biyeteɗo murnal yarama zender no watta dande yaade ardiɓe hawsu mairieji ɗi e wallude sukaɓe larduɓe ɓe janggay eye janguɓe wurtina ɓe région 1 wattude ɗum e kunta dow filla sigila yaadu yesso commune o madame Abdullahi Mariama goto tawaɗo nder ONG murnal yara nani ko fammini Moustapha Mamman Sani illu zender
en 2019-2020
hitan du ujina dide sappo e jena yad hitan du ujina dide e laso men gadi widegol ton der region zenderga annude dimma sukabe lardube jangobe be jangata der widegol gol men gadi ni men kebi sukabe lardube ujunare tawabe der region zenderbe du watti jande lokol itta der widegol gol ni men pami wide sukabe lardube rewbe jangobe be galaabe jangan haniri kanjun sabi der widegol gol endam men bi men joina sigila o endan ga waddan
jar e handicap
gallure tilia jea kenande region tawa illino gay e jeegom yaade e jeddi lewru mars non to endan no tawda e batu jodda kalen dum dodo jonde jam potal hakkunde lenyi di departement dum du tawa kenana e warbe to o batu jodda kalen wadde ko attitaɓe hoolare naati caka leñi ɗi e heɓude yottade kullantereje gueɗɗe no Aboubacar Alhousseini préfet Tillya famminiri Moussa Hassane.
Ɗum waɗi jeɗɗi jeɗɗi ni endan ko gollal ngal endan fuɗɗita warde joni ndi fi liɓol lumugol endan sa tom kañum woni ko jogui gollal ngal endan andu waɗino wakkati no hettini saabu doomi fa ceede gon natano ɓe heɓa yaara golle ɗe yeeso ceɗɗe keɓama naati sa tom fuɗɗiti gollal ngal e kollidi wiide ke ɓoyata fey seeɗa kalay saabu ɗaade lebbi tati ɓe mbi ɓe gaɗan golle ɗe ɓe timmina ɗum ɓe kokkita yimɓe kileji lumo ngol yimɓe tinno golle mumen ndenno ndu lumo noon latingo ego woodi laabi kewɗi ko woni e maggo damuɗe maggo wona damuɗe nogay gote wala ɗe damuɗe dukonna fo ha nana tawe seni lumo ngo yimɓe jippeke fo ɗe fuɗɗe omɓe ga heeɓa nokku o reno
nani ɗum woni ana golleji filla ñibdi to enɗa lumo manggo jamani ngo région tawa noni ko laati faddanoma ɗi golleji fuɗɗintina ɗum do sa tomo holli campagne gonɗo no waɗa ɗum e wiide ko jeɗɗije mun hano ɗiɗi no wawi hokkitidde e ɗi ñibdi ko laati Aliou Aboubacar kam woni ko haali do majjum nani fawari joni ni mbiye ministre kawjiɗo jandeji mawɗi to endam mo leydi Niger kamɓe mo leydi Tchad sappo e jeɗɗi lewru mars bittiɗo woni koɓe dekkiti junngo dow ɗerol do gaɗol janngirde mawɓe to docteur en janngata wurtade ko laati koro mum woni ndenagu jaayi e ladde e yaadu yeeso professeur Ali Maman mawɗo janngirde université difa nani koye Moktar Hamadou.
En plus de la formation du réseau
Tchagal et Kintinol ko wadna yaade e jango mawbe wadobe université be endan no wodi fiddinde jangirde mawnde joore hakkune leden endan ko latidi ko nani ministre kawjido jandeji mawde leydi Niger professeur Mamoudou Djibo hebi gansitagol gol ministre mo leydi Tchad kawjido jandeji mawde bi te docteur Aliou Waidou wadanimo do fi on endan nenen dundu ko nan gam batte be jewtino hono hunde ko université mo injamina kañe mo difa kawri joƴƴini e dow fijnin ha janngirde nde leyɗe nde enen joƴƴinama latin docteur e mawɓe mburtondir muɗum ɗum ndu kondanni leyɗe tawaɗe lakcatɗe enna fof ko ɗum darto université mo Marwa Cameroun e fani université Adamawa mo Dibbo mo Nigeria université Yola mo Nigeria kañum e Yobe State University mo Nigeria ɗiɗo fo gara nata ɓe yitta e dow fi on enna min keeɓi notago ministére ɓe ɗiɗo ɓe endan mo Tchad kañum e mo Niger gaɗol ndeɗo janngirde
idée de création de l'école doctorale.
Lawali Issoufou e lawal ngal kanko woni secrétaire général syndicat janginoɓe Niger inditiraɗo e sinane ɗum du kengan noon subaka to hawride maɓɓe lawal capanɗe nayyi e goɓal tawaɗo e hoore mum gaɗangal to enda zender kan woni ko suɓa nonni o do lomtanana Issoufou Arzika nanayse secrétaire général kiɗɗo latiɗo duuɓi mum tati waɗi e nder gollal ngal nani fawari joni ni mbiya asawe bittiɗon noon ton nder région do so sigila jooɗa kalem do fina tawaji waɗa ndedu woni lawal mum aranal ko hawriti leñi leyɗe yasin koromo ndu woni wadde baddal jonde lobbere heɓe hakkude nimɓe bawa kade ɗe riba ardiɗo o sigila nani ko fammini nana Hadiza Hassan.
Pour cette première édition,
Batugu woni aranal kawrungal himɓe leyɗe nayyi Bene, Mali, Nigeria et Togo hawtade e ɓiɓɓe leydi Niger fina tawa no hunde ko ƴaadi to meɗen ɗum waɗi min joɗɗini sigila o go'o fuu ɗum hokkan lawol heɓo ko joɗa kalen hakkunde horeɓe e ɓiɓɓe wuroɓe ɓen andal kowa noon nder leyɗe duniya rafinarral no tawa hakkunde ɓiɓɓe wuroɓe denni ko watta fitinaji natoji hakkunde ɓiɓɓe wuroɓe waɗi min joɗɗini sigila o sigila noon ko joɗa kalen dow fina tawa waɗugo fijirdeji fina tawaji ɓe wuroɓe keɓa lawol
haalude
leyɗe Africa joyi jooje do inde Africa latol bal leyɗe adunaare ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi ɗiɗi to endan katara ande lasara o famte kanƴum waɗi ko Ghana e Nigeria no kaani wadde tikkinkinaare ɗe leyɗe ɗiɗi laatiɗe gaɗi latol keppodiral to enda Ghana Algérie du no woodi sa'a e heɓude yaade yeeso gam kanka heɓi jaaleke to endan leydi Cameroun ton duwala gootel e ɗiɗi nden noon leydi Égypte e Tunisie kamɓen du no kaani ɓeyditidde bawɗe heɓude yaadu yeeso gam no keedi yeeso leydi Mali e Sénégal. Sai garten e yewtere meden pindinal no wodi golleji goddi ko worbe tan kani wadde dum amma to binta kai wana nonnon o wasatana na lady e ittude kaaje pamare ko nyibirte dum e sedude yaade sonno humtirde murado makko duumi makko chapande tatinim imo wodi goruyo e sukabe dido o du der golla gal duubi mun joyni nani ko maryam nu yewtide makko faminirni
gai kamin basata min keba kaado e pamaro koy min kawra dun de ni codo wari min chonna
be codan ta on kaaje de
don en torko e nyibobe kambe en codata dun
golle de enda hano golle worbe no ahan debbo noy gatta basa kaaje de
gai ka neddo wasata subo kaaje den sengo de ni no wodi suka mun hoja wanjona jomun deni awala sukado no tilsi e neddo o wasana hore mun ottana hore mun demmu jowre worre fu keme didi e woygu no wodi codobe keme didi laso wala
jowe kaace no e gadda ada wodi sukabe garobe ballirma der golle de
jowre worre he fecceri ke bammi der nyaluma mido wodi sukabe dido deni be jahata e kol ibe gara gam be ballaka ganteful kaaje de kai no tilsi he ami
moye wakkati burdon hebude choggu
eskiya ci naki
wakkati jugun sai munyal deni alla waddi choggu neddo no heba keme nay en keme jeego en hano jom misali mi hauri jowe kaaje tati je ireni fa warande joni mi sonnay ba dalil
anebi der golle basol kaaje de
dubi joyni ko gommi mido wada golle de
noodi rewbe bannirabe ma gadobe ir golle de onon rewbe foti goni der ir golle de
no wodi rewbe gadobe golle de ba do en minen gada rewbe jo dubi an chapande tati mido wodi goriyo do wodi sukabe do
sede a wadi de ko nyanna wuro ma
gaskiya
mido wada golle de amma hana gam min nyamna hore am wakati jugo do hebi hokkakam deni mido wodi mindo mi firta muraduji amin din deni mi sonni mi soda nema bade dem fu nawtoro emu
gada nyamdu du codata der golle de endan dubi mada joy der majje dume desuda
wallahi ni de
baka min nyama min kolta lei majji hakkune ahe Allah wala ko desumi deni min pirti muraduji amin to donni darato
ni sabga ko shi
do wonto kibaruji meden tili e dengal fulfulde do dande studio kalangu joni wala fu ko mbawmi wiide sana do inde Asuman Shina Mustafa Ayuba mido yetta on sanne gongo mamman dantani odo mbawi jabbade dum yamde joi min taji la soji didi e joi to waddanta on kibaruji demgal hausan kore kirtanto jamhirti
yalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yo tamma
e Nafisa amde a jaama der biro am
a imi anni ay dama min no woni minya mo burda yi dude
a he hore maada andine yonay ba mi halanane
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol didabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nane mako men ger natoygo domo gollirde o acca men natoyde sey men gatti cumode amen men lotto juude amen denko acca men nato mi waddi sa'a mi addo sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde
abi gartitol didabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mido halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema ta wattu yebare jogeden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hautade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger